kakhulu nalomhlaba coast to coast ugebhul noma inini umuntu avela nesibabuli mabangibona bebabona itrouble mara dala sadlula lapho yeholo uthabile liholi mong magogo uluthili jeso sikhokho salikhokho bashebile hatlisihangisa lithokho ikwento yona ngizoyishova noma kanjani kodwa zothatha isikhathi sami ukuletha abangani nayintona yenu ubhuka ubansula gelibila wekbratsebonsula
Change your life.